Mucho, mucho.
Napoli Music.
Kama mapenzi vita inabidi kwako nipambane. Kama mapenzi jihadi basi nipigane. Kama mapenzi maradhi basi nikuguse. Kama mapenzi jihadi basi nipambane. Nilipewa nguvu na kalma, bora nibaki nawe tuwote mpaka kiyama. Ili nizikwe na wewe
hata iweje pena mimi tu. Mimi tu na kuita my dear, I'm into you.
Into you.
Pendo lako ndo kila kitu. Nikuchagua, I'm into you.
Into you.
I be working up the world, baby. Nobody is funner than you. I be working up the world, baby. Oh, oh, slow, slow down. Ukiona wa magari na mafedha, slow, slow down.
Hey, even though you got a problem.